katonda yatuwa obulamu tube babiri n'ekyo nakimala bulungi n'omwami n'omukyala balina okukumagana fanya obulamu bwe businga naye tebunyuma awatali lupiira labanange ndi eno ndiyaseebaka beera nindira olunaku lwe ndikomawo mama w'abaana tebakulimba kuma abaana tokitazijeeyo gyoli nalosenga ndi naawe n'abaana bange futa emisana ondisa kulisa awatali buzibu natusa kimu baibe eno gyendi nimukuyiira tebakuganza anytime ozijeeyo gyoli
nafundirwa kufuna sanyu naye kati lukiya yekazala bulwa wagala nnyo omwami wange njagala obeewo nzagala nyesimbi naye atemanya tiyekwasinga ogenda nolwayo nondekera amaka gomu wandekera maziga natenze njagalage mulenzi omulungi abasinga bambi wandikomyewo
nkomawo gyoli mama w'abaana
womukwano kakana
nkomawo mama w'abaana bange
omukwano kakana
ene safari gendi nange mbeera mu kukazana
womukwano kakana
okulowoozaako eno nange sefuna
omukwano kakana
kubanange nze naawe beibe
kabani kundongo
omukwano gwange naawe kyana
kabani kundongo
omukwano toterebuka era nange siterebuka mama nebakugamba tobiwuli era nange sibiwulira mama I'm coming home
I'm coming, I'm coming, I'm coming home
I'm coming home
hey, baby oh. One day, one time, and I'll believe Jakujove nange Manyi walieyo Zenage yeno Naye ngatwe kumye Wadi yangu ye oh. No tande kawo Marachi watu za kulukato Lavandie nonde kamunjuchi